Ali Olivia bwe twazirundanga Emigo kusomero bwe twajidojinganga Misumari ketwa mungatwa kuwananga One Bad Records jegwavugiranga Motive Entertainment peje twavanga
Mwa Olivia nkwagala kufa baby nkwagala kufa baby wankuba nkwagala kufa baby nkwagala kufa Olivia kulobulonji bo nkwagala kufa baby wankuba kulobulonji bo nkwagala kufa baby
wankuba kufa gwe bayita Olivia yanzijanjabo musujja gwa malaria yechokulya choka ono chembera njoya love motoke no jitande mujia siya nzoli ya kula ganga zifia simanya kati wajigano nyakupia jukila anti ndi mutabani wechea kiriza nawe jaguwa nukunia jagalanga tutangulida mupea ulele konga ziri zitedi peya we wagala vityano twala auti wateto ngamba no ndese neketwa amanyo mukwano afuta vita vusemba kubine kano yeah mbako vine kano
Olivia, nkwagala kufa baby, nkwagala kufa baby wankuba, nkwagala kufa baby, nkwagala kufa Olivia, kulobulonji bo, nkwagala kufa baby wankuba, kulobulonji bo, nkwagala kufa baby, mafiga go baby wankulira bulonji, wasibuka wa baby gwena lulonji, twaleke wange mvanunji, zale yabana bakule bulonji ebyo kulya tuli bigulisa sirinji kubya masaga tuyesigisa biranji ono mulunje wange taliya mwenkana masotala mwana wa mafiga baby njagalumanyenza kwagala Olivia nkwagala kufa baby nkwagala kufa baby wankuba nkwagala kufa baby nkwagala kufa Olivia kulobulonji bo nkwagala kufa baby wankuba kulobulonji bo nkwagala kufa baby wankuba
bela nange kulwebirungi baby yegwe wange yabage bono mulungi mutute wange akamera kalungi ngono yankafumbira ye muwalo mulungi gwe nalinga nsuubira akubisa masanyalaze mu musayi nazijjamu obukyayi nga zinanywa kacyayi
Olivia nkwagala kufa baby nkwagala kufa baby wankuba nkwagala kufa baby nkwagala kufa Olivia kulobulonji bo nkwagala kufa baby wankuba kulobulonji bo nkwagala kufa baby wankuba